yande joni wittori min tay sappo e joy studio kalangu habaruje fulfulde kori janyalle modon sumana amadou janganta habaruje di ndere ko e kabaruje de tawani wasobe kange no tawda e sadormaaji na dokkuje kewnde leedi men Niger do nonni horje gouvernement leedi Niger Birjira fini yari jahangal to en dan tawdo filosikilaaji fijoji ngaroji nanni faware jondu kondani no tawadu kondani hono no faware jondu noddanobe dum woni yimobe noddanobe to enna policiere ben do yofama hara filla yawtare men pinnal studio kalangu no dardo filla ko darto film kollol ko wadado inde delu kanyon ko kaltento kori janyalle e modon faware joni hono horebe leydi algerie ila alkamis o wono ko be diwi hono faware jo ittobe na be wasobe kange be leydi niger tapto endan ben don ko nanibe diwa tobe ngadam don agaresto et sabon gari do fila majju waddi ko fande alasan kuzima madu yewi habaru ono wordi e do fila majju nyalli kanyon ko firde fulfulde
himbe leydi niger ujunere e amre e jeegom mojjinobe kange ardibe leydi algerie diwi alkamis bittido himbe be ni jahana doyi ton gam golloyde do bulli kangi ton der leedi tamaraset hanon sogeji leedi algeri haliri dum himbe be nangama wakkati di gonno idi kokito nokkuje den den be ada be gadda agades fi mabbe fu no tawa handen der juude ardibe hubere agades fedde singade der agades gam waddande e bonande hewti balla wadi aadi wallirde be wakkati studio kalangu jamuno alatmu gaskiya prefet mo arlit o tabbintini ko habaru ono gonga o wi'idu ko konsil leydi Niger tawado tamaraset wadanimu filla himbe be o wi'idu fa hande ko himbe be no don no jame gam famede to be jeya
no wontiri e do lawol goto ngoni faware ni kan hebe wabbe to konda ni tawabe ton enda ni no mbasaka en du faware jong hokkama lebbi didi gam batte egga no kurnde wonde endan kan woni kangé toyi kan woni kangé to enda wuro tengo burku burkey no tawa to enda ni enda faar joni commune mo dargol département mo goté dum région enda mo tilaberi nene ne kay du konna dum du yahan timwa do ar sapo joni lewru janvier de won ko hantabe imeke don enda kambe waso kangé be be kali be bi hun nokko nanama hono ni himbe leydi turki kay won ko sodi dum amadou mayga mumin kawon ko min jewti be tedo kantu e dum won ko halde majjum nyalli
mi muyana halande himbe ko mettimi kam woni min bi'ama min dilla nokku o dum wonno ko prefet mo gote wari halanimi joni minan wasobe kange du minan he wobbe gonno gollida min ada jawdi mabbe min gar min gollira se wi'ama min dilla nokku o dum nawnammi miden gada minan ujunaji laso wombe no golle der nokkure de amma min nani wi'ama himbe turki gari ciori nokkure de min lamnai de dum wadiran no wodiri de ni dum ummini himbe seni min pa ale leede yasin
agacha ga sanne no wantiri faware jondu konda ni hono yimobe taton no danobe toyte pj kayndu konda hande suba ko hanno ko be jabe no to tanda police be yande jenayi amma ni tiagal majju be jofitaama ko jofitaadu konda waddi ko faande min anno wetedo idi sarki goto mabbe noni kanye bandra mum didon non endan dum e sabbi ko dum waddu ko non hono filla ko be ngadi jimon be tengol tay tawri dum waddi ko min jewde mite Issoufou Oumar goto e mabbe nani ko haalani bandi mi Habibou Garba
un moment de la journée d'hier ils ont été approchés par
wakati nyalom ken o be noddama gantume de kambe be amma mojjinano mdn kamno toy kawdum mi yimo be noddama fa ketti nane pg ande subaka o fande mabbe yaade be biama to be ngaru be tuma kenana e jimi di be ngadi amma gambe kettinana ko min bawta tabintidi dom jumal dula timo gol adano dana hettinana balde didi to polisiji to wi dum satti tay tawri do filla arzuku leji Niger o wi wodube cede seddano amma be ngala cede dudube woti
na wontiri horje gouvernement leydi Niger Brigira fini nene ne ka ƴuuto e nan zenderto wonno gam batte yar ton jahangal huru wetengo tawa dundu konna wonnana e do filla ko darto hono jojjinde fedde sigilantande e do filla ko darto batu ngatte do sappo jere lew decembre ko warit dum endan inditirango tawa sakola nene ne ka dundu konna batu o hono wadanno endam be darandu konna ne wonno be gatto dum lawul ko hojana do mum kamoni kawrol jawdi kanyo e jonde jahakune lenyi enquête nan Brigira fini
la présente cérémonie ce matin qui est
awrina meden subaka o singan do der hubere tawa biro himbe addinte be golle mujjinol hubere den gam fijo 18 décembre mawuri bureau isuf katambe ministre kollito ardido leddi natata yeso makko o taykoto o jewo golle e moddinol fu kajangol wadde gam fijo go o tokki titto golle e moddinol fu gado tengol kulal warde kulal kanko ardato sigila fu sigila gado teedo nyande mu kanko du warta humpita hawrina ministre be do yaadu golle de min tafay surtout de mana sokola gattanado fijo go min accan adran ko be himbe leddi tawa kalana himbe mana sokola min nani manaji kewdi amma onon himbe tawa onon je halande himbe mana o
kenya non kikide wonno ko fawar joni golle battu tata bo ngada dow fawar joni joda kalen sukabe ummatore heere ko alternative dum won fedeta alternative sigili dum du kondani hono be ngadi dum gam batte fawar joni du kondani be kala kongoli mabbe ndaroji fawar joni nodda ngam ngatta yado e gomnanti albade umar goto e wa tawabe le hawrinde enanani ko haali
de prendre toutes les mesures nécessaires
labi fu hoje kanduti fa jangobe ko jamti fondite kambe pelle jinganobe jande e du jande lobere hakin kine yade yeso bibbe leydi ni cher fu labi koje kwata sukabe matorere jangube wodube talkimu golle tawe kebi golle ko yarta leydi yeso e potal ko sukabe matorere itabe golle ngartire e golle mudu en ana ko wannobe kaptal dun ko dun wartira bolum e dunibe fu minabe der nukuje mudu en e be kulle mu fu bonna bendo du kokke hakkeji mudu en e dubayle wade yaade yes e golle sukabe umma tore heyre latibe no tawa der leede sahel ko lati hande no gondi e hakkilo umiko
des jeunes dans un espace sahalo saharien déjà en crise
no wantiri to enda ni hono faande respamla wadi kenyan der lumo woron pay fonde ma galle nyame do enda fa lumo be jeddon nangama ya ramto te pj non du kodan der ma taba secrétaire général kaw jido hono hawter lumo tawto enda lumo rompoy raspamal gal dubbe bi ummakina illu e wakati mo fawar jondu konna ni hono mawdo lumo keso gatta do be tede Shaibu Hamidou Idrissa lati du konna be mi jogoraki lumo go enda no hanir en wodiri subako min neli bandi mi be tede Jalla Mariam Tienda gam batte ya nanu anu dum wattito endam nanni fawar jondu e do lawol goto gol ni hara filla ko darto enda CCFN kam wono ko CCFN kam woni hono suudu mobun tariki jakulle Niger e leydi France kandu golla moñtingol mun ton enda Zender woni e hore mudum hunno ko laddu ko nanni fudda kana ilun joy lewru wanu ndu endam e do micintingol ni hono fawar jondu ndu konna ko wadduno dum wono honde himbe burtino sappo e jeego yar sappo e lewru janvier 2019 sappo e joy ton enda Zender kanyo do enda gallu nyeme do filla ko darto hono ko ete ono Charlie Hebdo nene neke du himbe fama ni den wono ko no kuyde enam bonina sanne baba Souley odo gotno enda e fawar jondu ko nani kam woni horejo nene ne suudu endan o holli wiide ke hono fawar joni golleydi enda yotta ke fa ender hembere chapande jettu fu gollama.
Il est prévu dans le contrat 3 mois.
Lebbi tati golle de tajana amma on gi dudal magal fu min gadi dum denne do yaade balde sedda ko hori dum timma min ke bon suudu heeru kulle gollirtede kesse denne no hani himbe du gadda baylul der no bowno gollirde min kebi gollo kesso gon umminaado wadda dum ko bonnano fu nyibitaama cuudi kesse din no jaaji sanne min kebi to faransire e hausan kore warte ekkite min kebi du suudu silma e ko nandi titta him
insal multimedia
awana nene ne kay baba Souley latti horeje faar joni on CCFN to en Zender ar fila letol baldu e gaddando fila mudun nyalande arander do ittodirol on latto e bal pelle burtude de do en leydi Niger kandu fudda kana ilu ala ACO endam Kenya alangal endam wobbe mabbe kawri dum waddi ko AS police Kenya AS douane kambe kambe bawondira bagoto watta e bandu noni sa heldu kono waawu soni dep gotel soni dep heba ba gotel to en tawdu hono rasin kawon ko hebi didi taguru kandu kono heboy gotel salawdu hono fawar joni ni AS fan kanyu e olympique kay ndu kono hande la sarawon ko be pidoito Kenya hanu be pia amadu e gidam gam wi ama hono nokku to balo latte to en nan on nokku wala wakati mum ciagal ma jundu fa hande hono jangorzo maradi kando hawra e AS Nigelek alarbare jeddi lew decembre 2016 to endan maradi nonni wontir faware jondu kondar filla pirto baldi faware joni to endan le dunia latobe hono wada njandi ko ete bul dundu konna wada kana go yaade ne lew decembre 2016 to ete Madagascar. ko watta pelle chapanne jeetati juude kerol duniyaru kay won ko fotto e ton e cakkit tanne majjum wonno hakkunde Afrique didi kan wonno Benin e Madagascar kay won ko yefi wonno wado e paddongol endam dum wonno ko faane Madagascar kan ye buroy den hebi jama ko do Benin laate ke kan woni hono hore ele duniyaru wawde gol do paddol ba ko ta Benin du konna jaal ken France ele godde dida boni ye haadoy do lawol goto ko min anno wiide Madagascar jom woni ko didi ne heba hono faane jama ko do fina ko ndarta paddol hono faane de do bode sabu dum wadino ko ete la reunion ujine temedi jena chapane jena e jena nana ne kay fadde men wattude yewtere men pinnon nani potir seda kala
podagu no do nata chaka pelle didi hakkunde Abubakar Sekarau anda do hore be commerçabe gondude jamare e bi'etedo Saibu Hamidu Idrissa noddi tedo denda shi horejo lumorompoy dum do alla e haggorade lumorompoy gonno wodirno secrétaire commerçabe mo lumorompoy bi'etedo Salo Bukarim o wi kanko be tumana horejo lumogom e chonirol commerçabe wabbe e nokuje gom yerrino Salo Bukarim o wi kengam commerçabe do nangama betu mama e filade warde
nous nous avons fermé le
mabbi lumo goni gam wadi nangabe der bandirabe an e bi'i min bandiji do min tawa wakati be PJ gari nangirin kabbe ganto mabbe min bombe tawi du golla sedde amin ni min gonmi den ga o yami min kala ni mo ko min andi kanko du o halani min ko wadi min nanga
travaille nous reproche
amma Shaibu Hamidu Idrissa noddi tedo shi kanko holli to makko basi fu wala chaka makko e commerçabe amma won eno pilo mbona hakunde mabbe yerniwo kanko o hollirim o wi alla e mabbal mangazaji di wadi ko nimbe jeddo be ya nango gambe jebe puseito enda safije den
ya de gens qui ont
no wadi tokketebe nyamane lebbi jeegom jeddi jeetati fa sappo e joyi tawdaabe nyamane lebbi jeegom jeddi fa wara lebbi sappo e joyi bitigaaji nimi mabbi ko min desenebe be gadi altine o be adi darkaaje be gari be pusi chokirdi di golloobe am chokiri bitigaaji mabbi
gada mabbal mabbe gol nyaloma goto on nimbe jeddo be jofam be jahandu be kettine yeso juujom amma hala kambe jam be jara dum yaade horebe gallure nyamete
nene ko nando dum wonno hono yewtirne min koji do fila ko darto hono sadarma ko hakkunde lumobe taabe lumo rompo e fonde ma galle nyame kany e horeje lumo go enna jokke sengarta yewtirne men pindinongol ko darto fila hono film odo mo kalden hala mudum latiddu konna ni ono min taaji sappo jojje won ko watto ono hollete konna laabi chapade jey didi lebbi nay nene ne kay odo du alternative kany woni ko sigili dum enquete nono nen nene film
deluno debbo amma hana huuno fu o soccoranto gada sadornam fu garda he makko o tar sinto o tefa musala majja o modarani rewbe sanne gam be keba hakke mabbe o siriyake natude der tewteru lamu kanko e worbe gum amina isaka woni indirado delu der silma o wi ko o hakkinkini ko rewbe no bawi golli gollal na jogi ardangal fu galbe kokka
je mi di ko ya de l'evolution
mi do mila ko dum wadi beedi tari be kinnake e mum jon o du rewbe no don durba nadum se ko alle rewbe dudu be no don kabanat mi do mila du film o no wadan rewbe kala do majju sanne
reaction chez les femmes
asumana malan isa ministre kawjido fina tawa leedi meden wi ko silma o fotodiri dede e wakkati mum gam silma o waddam balla mawka der fi burna himbe o wi du ko irni he bandu ministere mo hawji o wonno tefa
je pense que c'est une grande
mi do mila dum woni arande der niger ko film ngade nyande nyande faca pande joy do filla baile ala liji nimbe der maddu dum min jidi e wadobe filimuji e kulle fina tawa miden jidi wadobe kulle fila tawa be noto dum minen du min bado yaade e ko yartano
tous ceux qui vont dans ce sens également
bani ko silma o weli himbe sanne Suleiman Mamman gadudo silma o wi ko no wodi kulle kanude mojjinede der silma o fadde makko hollede himbe fu
e serie de lu ya plein de messages qui vont vers nos populations et je pense
film de lu o no da kulle kebe kaloje do bibbe leedi Niger mido mila du se tokkitama fu bayle no wadam mido mila hana golla ni do goto watta dum amma hautade e nimbe kan waddata bayle der gollangal der gollal filimuji gadi wodi kilo kewde ko ni do watta ko ya tewta dum
pour aller competir plus haut
silma indirado delu der hausan kore tan o hebete handen amma der lebbi garoji o heboyte der faransire
non wonte don dabar yume fulful tili hande ni keddi jamar wadde ballaga mudum biyo assalamu alaikum balanti jam wali kettino habaruji studio kala ngi hausan ko rasmana sina.